Love 잘 반대 kiss
King Kaka Rabbit ha. Tunajua hizi ni zile times za kujibamba tu yani. Hakuna ma stress kibao. Na ni weekend pia.
Okay. Na we see the bye bye uski leo ni Mdosi. Tuonane ATM iko na kumbuka pin number. Waiter weka drinks si ulamba na madem round table. Wanaongeza ladha. Leo mimi na wale tuna rule min dada. Maganji ziko niamini dada. Kesho tuko cruising na Camless. Kuna barbecue Camless.
Tutafika.
So leo ni kutoka na mapema. Noneni bado kuna event pale Mojos. Basi mosmos pia pindo
zidu. Yeah, what a long month it's been. Work every day all your time gets spent. Umeshinda ukihustle. Mwezi umepita na umemwaga jasho. Reward yourself. That time to reward yourself. Time imefika ujibambe. 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 4:45 time fi bounce. Hoping that me boss him have nothing fi announce. Telephone call for me brother Kaka. Him already fi the weekend fire starter. Run up the office, full of good vibes. Looking at me ATM, me no want to think twice. Full of wallet back cash and everything feel nice. Turn down for what let me enjoy yeah, my life. Yeah, what a long month it's been. Work every day, all your time gets spent. Umeshinda ukihustle. Mwezi umepita na umemwaga jasho. Reward yourself. That time to reward yourself. Time imefika ujibambe. 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 Ujibambe.
So leo ni sato, tukutane sangapi. Wapi na kina nani tutoe taki. Kati ya taski zao kwa mabati. Bai chupa ngapi, bakadi yao country. Nataka kuna kesho, tuchore cheap liquor. Tukutane kesho na unamba ndika. Nakula happy hivi, navuna. Kuna bash westi, tupitie njuguna. Tunaweze do booze, au swag ni busa. Sunajua vile si udu, badai dunda. Na mademu anawaka, inakaka Christmas. Nishachagwa wangu, badai
yeah,
this
what a long month it's been. Work every day, all your time gets spent. Umeshinda ukihustle. Mwezi umepita na umemwaga jasho. Reward yourself. That time to reward yourself. Time imefika ujibambe. 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 What a long month it's been. Work every day, all your time gets spent. Umeshinda ukihustle. Mwezi umepita na umemwaga jasho. Reward yourself. That time to reward yourself. Time imefika ujibambe. 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 Ujibambe.